Kei ngā iwi o Aotearoa me te wai Pounamu, tēnā koutou katoa, ko kawerus tēnei me ngā pitopito kōrero a Wātea, na te pūtea tautoko a te māngai pāho. E whai ake nei, ngā wāhi ingoa tūturu a te Māori rāwe ko te Moriori, kua tāngia ki etahi mapu hou mō ngā iwi katoa. E mea na te kaikomihana prihi tuarua he oranga kia kitea te tino hononga a ngā tamariki karoi te kura ki ngā taihara. Kua whakatārewa tia e oranga tamariki ngā kaimahi whaimuri te whawhai pakaru i Wanganui i te Taiohi. E whā ngā kaimahi ngā oranga tamariki kua whakatārewa i te mahi no muri mai i te whawhai a ngā Taiohi tokorua. Kei tāmaki makaurau i te tonga tēnei whare herehere ma te Taiohi, a ko taua whare tonu, te whare i ekengia i ngā Taiohi toko waru i te tuanui o te whare. Kua kitea he kiriata e meana i whai wāhi atu ngā kaimahi oranga tamariki toko whānei ki te whaka aweawe i te whawhai a ngā Taiohi toko rua nei, kua tukua tēnei take hei hō miromiro mā ngā prihimana. He mārama te kite i te marama e whitia nei te pō i enei rangi tonu nei, no te mea kua whakatata atu te marama kia mātau i Papatūānuku. E ai ki ngā mātanga pūtaia o NASA, he pēnei rawa te mungo o te marama i aia e āmio ana i a Papatūānuku, a koe nei te wā he pātata rawa te marama ki a Papatūānuku. E ai ki ngā kōrero o te maramataka Māori, he pō rākau nui kē te take ki te nunui haere ake te kite o te marama i tēnei wā. E meana te kaikomihana tuarua o ngā prihi o Aotearoa a Wale Haumaha, ma te mahitahi a ngā prihi a te tāhuhu o te mātauranga ki ngā iwi ki ngā whānau Māori e whakatika i te hononga e maunei i ngā takahitanga a te ture e te Taiohi e karoana i te kura. Hei tā Haumaha no ki te korea Māori e whai wāhi ki te whanake, ki te tautoko i a rātou Taiohi e kore rawa he oranga kāputa, ki te whakatika i ngā takahi i te ture pēnei i ngā Ram Rays. I puta i nei kōrero ōna, i tōna whakawātea i te tūranga, hei kai kumihana tuarua mā ngā prihimana. Kua whakakotahi atu te rāngai kai ako kia i tauranga moana, na runga i te karanga e kia ana ko te kāhui whetu kia kimi oranga mō ngā taumahatanga a ngā kura kai ako. Hei whakawhānui ake i ngā kōrero mo te kaupapa nei, anei ngā kōrero whānui na te manu kura tuarua i NZEI te riu noa na Rīpeka Lessels.
Ko tētahi o ngā tino kaupapa i puta maiti i nei rā, ko ngā whakawhiu a tāwhiri mātea ki runa araina rohe o ahuriri o tūrana me pēha nei a tātau o te riuroa o mātau o te riuroa e āwhine tonutia i ngā kaiako kua ko pāni nei tēnei āhuatana ki runa i a rātau o ahuriri nei. Koeira tētahi o ngā kōrero i puta mai i nei rangi nei.
Ki ngā takehā kina kina o te wā.
Tēnā koutou, ko Wirimura tēnei, ko ahau tō tātou kai whakapāho, mo te hōtaka nei a Taipari Tai Timu. E tuku rere ana ki ngā taihana a iwi, me te ipurangi ki te ao whānui, mai te rahina ki te rāmere, i te Wanganui pō ki te ono o ngā haora, ia ata. Kei roto e ngā hōtaka, ko ngā manuhiri tuārangi, me o rātou kaupapa, whakāturanga, kōrero lero, me a koutou waiata, i te whā kraka ki te ono. Nō reira, whakatiri mai ki a Taipari Tai Timu. Te hōtaka, mō ngā kaumātua rangatira katoa, rahina ki te rā mere.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
Ai rānei, kāu rānei, ka peka atu a Sean Johnson ki te pakanga atu ki ngā Parramatta Eels ki Puihākina a te pōrā horoi e kainamu mai nei. Nā te mea ki te whangāsua Johnson me tōna hoa rangatira ki tā rāua pēpi tuarua ka whānau mai a koko ake nei. Mehe mea ka whai wāhi atu a Johnson ki te whira, ka riro māna te hōnore e ruarau kuringa ma te kapa Warriors. E whānoiho ngā kai tākaro kua whiwhi pēnei ki te kapa, arā ko Simon Mannering, rātou ko Stacey Jones, ko Manu Fatuvei, ko Ben Matulino. Koina o mātou pūrongo i te tari kōrero Awatea, ko Kawerusa Hau, kia ora hui hui nei tātou katoa.
Nā no reire te motu, mā Awatea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga. Hei pāho.